radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri isanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Mu kiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi turakira Muhire Jacques wari umaze imyaka 30 atandukanye n'umuryango we, turamuhuza n'umuvandimwe we Sylvia Ingabire nawe wari umaze iyo myaka ataza amakuru ya musaza we. Agasaro kaburaga kabonetse. Turakira kandi abandi bana babuze ababyeyi babo bakababurira mu Rwanda no muri Congo mu cyahoze kitwa Zaire. Ndakira abashaka abavandimwe babo bahoza ku mutima babategereje.
Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga yandi
ngakokaraje.
Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga yandi
ngakokaraje.
Agasaro gasanze yandi nyuma y'imyaka 30 mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 nibwo umwana w'umuhungu witwa Muhire wari ufite imyaka 4 yatandukanye n'ababyeyi be yabaye mu kigo cy'impfubyi Inyamata ahava abonye umuryango umurera niho yabatirijwe yitwa Jacques. N'umwana utazi inkomoko ye, dore uko yabimbwiye ashaka umuryango we. Jacques Muhire atuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange, akagari ka Kagenge, umudugudu wa Kiruhura.
Twatandukanye n'umwana nibonye ndi muri Ruferina, nibona bampamagara Muhire Jacques, ariko Jacques bayatubatije mbizi ko twayitiwe muri Ruferina. Nahageze nitwa Muhire batubatiza Jacques.
None se wageze muri Ruferina ufite imyaka ingahe?
Nageze muri Ruferina mfite imyaka 4. Nibyo mbona ku ifishe yanjye ya Ruferina.
Wahageze uturutse he?
Akarere kariho, kuko file mfite yanditseho Muhire Jacques imyaka 4. Uri muri Ruferina gusa, nta kindi kintu kiriho cy'akarere n'abanaruturutsemo cyangwa umurenge.
Iyo Ruferina wagiyemo yari herereye he?
Iherereye mu mujyi wa Nyamata, ahari muri Kanzenze.
None se ubwo niba waragiye muri Ruferina y'i Nyamata, ntabwo utekereza ko ushobora kuba ukomoka aho ngaho mu Bugesera?
Ibyo twabitekerezaho, ariko noneho iyo fishi niho ko bashakishije bakabura umuryango aho ngo muri Bugesera. Hariho abantu badushakiraga, ariko banditseho ko bashatse bakamubura, bakabura umuryango wacu dukomokamo.
Muhire, impamvu mbikubwira nuko hari umwana nkawe, nuko we ari umukobwa, yaje hano mu kiganiro agasoro kaburaga ambwira ko ashaka ababyeyi be, yambwiye ko batandukaniye hirya aho ngaho, nimba ari kuruhuha. Harahari kuruhuha?
Kuruhuha harahari mu karere ka Bugesera, kuko n'ubundi ngo abana bazanwaga muri Nyamata aho ngaho, abenshi babaga baturutse muri Ruferina bari bashyize Ruhuha, ariko bagashaka kwagira nabi baraha bakuru babazana i Nyamata kwa Mingeke, kuko ariho hari umutekano.
Yego,
bazanwa n'inkotanyi.
Uwo mwana rero yambwiye ko ari watandukaniye na nyina, nza kushakisha nyina ndamubona n'umwana ari aho ngaho i Nyamata, nsanga na nyina nawe atuye aho ngaho i Nyamata. Bahuriraga mu isoko bataziranye kandi ari umwana na nyina. Nawe rero ushobora kuba ufite ababyeyi aho ngaho mu Bugesera. Wumve rero yuko ugereranyije ushakishije wasanga ko abana abari kuruhuha bazanwa aho ngaho i Nyamata, ariko nabo ntibari bavuye kure, bari abana bavuye mu Bugesera bahunga n'ababyeyi. Umubyeyi uri butwumve hano mu kiganiro agasaro kaburaga azi ko yabuze umwana w'imyaka 4 muri 94 witwaga Muhire, aza gusanga aho ngaho i Nyamata. Ngaho mbwira, wagiye izina ryawe urizi, uzi ko witwa Muhire, none se papa wawe wari umuzi?
Ntabwo nari muzi.
Mama wawe se wari umuzi?
Ntabwo nari muzi.
Hari abavandimwe se wagiraga?
ntago na ntago mbizi kuko urumva muri iyo myaka ine imba nari ngenge nyine cyangwa se nanjye tabangurikira bi ntago nabimenye
iyo wabaga muri mu rugo ntago wabonaga hari mukuru wawe cyangwa se mushiki wawe wabonaga uri wenyine n'ababyeyi
nabonaga nge ugusa icyo nibuka gato ndi muri arusere nare barukuna bafasha gitaga nk'abana bakabashyira ahantu hamwe ku gitanda ari babiri ndibuka ko hari umwana twabanaga adakunda kumbwira ngo mama azaza dusange hano uwo mukobwa sinzi uko yavuye muri arusere ngo bamwado batagende sinzi ngo yahereye he gusa adakunda kumbwira ngo mama azaza dusange hano bamwitaga Chantali kari akana k'abakobwa bita Chantali ako sinamenya ngo karenge he kasohotse gatarusere ntabwo mbizi pe
Inkuru ya Muhire imaze gusohoka mu kiganiro agasaro kaburaga abambasaderi b'ijwi rya Amerika baraduhamagaye baduha amakuru ndetse n'ababyeyi baraduhamagara kuva Ikirehe na Karongi kugeza mu Bugesera batubwira bati uwo mwana ni uwacu nyuma y'iminsi nganira na buri wese wari ufite amakuru wampaye ayimpamo ni Protogene Ntamushobora atuye mu murenge wa Mayange mu Bugesera yaraturanye n'ababyeyi ba Muhire yangejeje kuri mushiki wa Muhire Sylvia Ingabire atuye mu murenge wa Mayange akagari ka Kagenge umudugudu wa Taba.
Hello
niriweho
niriwe neza
ni Ingabire Sylvia tuvugana
yego niwe
jyewe nitwa Venuste Nshimiyimana ndi hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Nari nguhamagaye ngira ngo nkubaze nagiye nzenguruka nyura hirya no hino abantu baza kumpa amakuru ko ushobora kuba uri umuvandimwe w'umuntu waje hano mu kiganiro agasoro kaburaga ushakisha umuryango we witwa Muhire. Hari umuvandimwe ufite witwa Muhire?
Umuvandimwe ndamufite nabuze muri 1994.
Mwaburanye gute?
Umuvandimwe twari kumwe turi abana babiri turi kumwe na papa na mama. Turahunga tugera ahantu bita ku Kirenga mu murenge wa Mayange.
Yego.
Rero tumusiga aho ngaho ko twari twasize ibintu mu rugo dusotsa nk'abakinyuma tugiye kuzana ibindi byasigaye. Kuko rero uwo Muhire yari umwana muto afite imyaka ine, papa aravuga ati siga wananiwe turagusanga hano tugaruka. Ubwo tumaze kugera mu rugo twabaye nk'abasubira inyuma kuko tuza ku Kirenga iby'iwacu niho gusubira inyuma. Ubwo tugize ngo dusubireyo tubura inzira nyine intambara iba yakamejeje tubura uko dusubirayo. Twamaze nk'iminsi itatu ku munsi wa kane tugiye kumureba aho twamusize dutanga tumurishirije ayo kunyagihunika. Noneho dusanga muri icyo gitondo cyo ku isabato twari twahunze ari ku wa kane ubwo nibwo twamusize. Muri icyo gitondo tumenya amakuru y'uko nyagihunika baharashe. Ubwo Muhire tuburana gutyo cyakora intambara ikirangira twabashije kujya dushakisha amakuru kuri Croix Rouge tureba amafoto tukabona nta urimo natwe tukohereza amafoto ye birangira rero tumubuze gutyo.
Ntabwo mwigeze mujya gushakishiriza muri za orferina zaraho ngaho mu Bugesera ngo murebe nimba umwana ataba hari wa muto yakamujyanayo?
Njye ntabwo nigeze njyayo kuko urumva 95 ababyeyi banjye nabo bahise bapfa, mama yarapfuye na papa arapfa. Ubwo nari nsigaye ndi umwana ufite nk'imyaka nka 11. Ntabwo nigeze njya gushakishiriza referina nubwo nari nzi aho zerekeye. Gusa icyo umuryango wanjye wakoze ba marume bashakishaga kuri Croix Rouge yabagije ubwo yabagije nibwo bashakishaga turamubura.
Mwavutse muri abana babiri gusa mu rugo?
Twari babiri.
Ni ukuvuga yuko Muhire mwarakinanaga uramuzi neza cyane?
Muhire ndamuzi neza, nari yarankurikiraga ariko muri ku myaka itandatu yose. Numva rero nari mukuru Muhire ndamuzi.
Waramuteruye?
Naramuteruye, naramuhetse.
Uri igikara, uri inzobe?
Njyewe ndi inzobe kandi nawe yari inzobe.
Ntabwo bamwitaga Kazungu?
Oya, ntabwo bamwitaga Kazungu. Izina rya Muhire nibwo twamwitaga. Mpamya ko nta n'irindi yari azi kuko irya kabiri ntabwo twakundaga kurimuhamagara.
Irya kabiri rye ni irihe?
irya kabiri yitwaga Diedone.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Ngabyumvise aba bavandimwe Ingabire na Muhire bamaze imyaka 30 batuye mu karere kamwe mu murenge umwe yewe no mu kagari kamwe ariko bataziranye birumvikana batandukanye ari abana babuze ababyeyi ari bato guhuza abana babiri b'impfubye sinabyita amahirwe nanjye ubwanjye nicyo kiganiro cy'ambere cy'Agasaro Kaburaga cyankomerekeje umutima handi kumwe na Muhire na Ingabire Muhire aribuka ijambo twavuganye dutangira gushaka umuryango we
warumbwiye ko bishoboka yuko hari igihe umuntu ashaka ababyeyi baturanye bari mu murenge umwe bari mu kagari kamwe birirwa bahurira mu masoko rwose ntibamenyane birashoboka cyane kuko hari bambwiye ko bishoboka ari abo wasanze umwana na nyina baracuruzaga mu isoko rimwe ako ntibamenyane
aho ngaho mu Bugesera
hano mu Bugesera Nyamata
none rero ubu muri kano kanya uri kumwe na Ingabire Sylvia Sylvia ibimenyetso byose bira sanaho bigaragaza yuko Muhire ari musaza wawe nagira ngo ufate kano kanya umusuhuze
mama simwe ngo ayitse bahere Muhire
karame kabiri
muraho Muhire
muraho neza
no kurinda aho ndasimye imana uko wabyumvise nitwe Ingabire Sylvia
ego
ndi mushiki wawe Muhire n'ukuri ntabwo nshidikanya ndi mushiki wawe
ego
kuko nifoto nabonye yanyibukije neza umunsi twakuburaga Muhire uri musaza wanjye nzi ntabwo nshidikanya
none ongera umubwire gatoya uko mwamubuze
nakoze Muhire rero tujya gutandukana twari kumwe n'ababyeyi papa na mama Muhire yari njye nawe gusa nibo bana bari bafite turahunga rero munsi w'ibunga twaragiye kugenda twikoreye ibintu dushoreye n'ihene we wari umwana muto ufite imyaka 4 ushoreye ihene turagenda tugera ahantu ku nshuti ya papa yitwaga Benwa yari atuye ahantu yitwa ku Kibenga tugezeyo rero imvura bayananiwe papa aravuga ati sigara turaza kugusanga hano tugaruka twaragiye tusubiye mu rugo kugira ngo tugaruke tukurebe biranga usanga nyine amasasi yabaye menshi cyane mu nzira tubura inzira twamaze iminsi itatu tutakubona tuzi ko nyine twaguteze kwa Benwa ku munsi wa kane rero twazindutse kare tuza kukureba dusanga uwo musaza Benwa nawe ari mu rugo wenyine atubwira ko yaguhungishije ahantu hitwa Inyagihunika tujyana n'umuryango ubwo rero uwo munsi twaje wa kane nibwo twafashe amakuru y'uko Nyagihunika baharashe tuza kubona abahungu ba Benwa babiri bacitse ku icumu baje biruka cyane niyo baduhaye makuru ko barashe wari uri hanze umaze kubyuka hamwe n'umukecuru w'uwo Benwa umugore we ubwo n'ayo makuru twafashe dutaha gutyo Muhire dutandukana gutyo nuko nguko twatandukaniye na Muhire
urakoze cyane kumuha ayo makuru Muhire rero nawe nguyu mushiki wawe Ingabire Sylvia nawe musuhuze
anje ndamusuhuje
yego
niriwe neza Ingabire
niriwe neza
hanyuma se nimba nemere kuba nakubaza nyuma yo kumva ko barashe aho ngaho Nyagihunika nta na rimwe nigeze mushakisha nibura ngo mumenye ngo nimba naguye aho cyangwa nahavuye sinago mwaregeze mushakishije amarufeni narari Nyamata ari mende hari hari arufeni Nyamata hariya niyo mpamvu baba batuye mudashakisha kandi ntawabonye mpa nta iherezo ryanyu
tumaze kukubura ubwo twaratashe rumva hari mu ntambara hari mu bihe bibi no kugira ngo tugere mu rugo twagendaga twihisha ducicikana n'amasasu rero nyuma yaho ababyeyi ntabwo bamaze igihe kirekire bahise bapfa njyewe nsigaruka nk'uko nari maze kugira imyaka 11 kuko byari bigeze 96 rero ntabwo twashakije marufeni ati nari nzi ngo zerekeye hehe nanjye nari nsa n'uwahungabanye bakora bamarume kuko barahari nyuma yaho bashakishije kuri Croix Rouge yajya azizana amafoto imodoka yajya aziyatambagiza nuko tukarira ifoto tugasanga ntawe urimo Muhire, natwe dufata amafoto yawe tuyahereza izo modoka zagendaga zivunga ahantu hose, birangira rero nta makuru yawe tumenye Muhire.
Ni ukuvuga ngo byarangiriye aho, hanyuma se uravuga ko utuye mu murenge wa Mayange? Ntabwo byoroshye kuba umuntu amaze imyaka 27 mu murenge wa Mayange awugendamo, awubamo, nigamo, ugasanga kereka nimba nta bandi bantu bakuru bari baharetse muri uwo muryango, nimba bari banzi uburyo twa tutaravuye, nimba
babatigire twavuze numve ko nimba ababyeyi bacu bamaze gupfa hasigaye ba marume marume uturage kwa nyogokuru, niwe navuga ko yari umuntu wenda waba ukuzi mo gakeye. Ariko nange ubwo ndatangaye kumva ko Muhire ari mu murenge wa Mayange, nange ariwo ndimo n'akagari turagahuje Muhire, ndetse ko akagari tugahuje nukuru usibye Uwiteka wenyine wafate kugira ngo duhure, nta n'imbaraga z'umuntu zabikora. Ntabwo rero nakubwira ngo hari umuntu wagushakishije mukuru amakuru njyewe mfite nayo ngayo nuko byagenda.
Muhire, ibibazo byawe ufite birumvikana kandi nanjye nabimubajije mbere aransubiza, nibaza ukuntu bari bazi aho bagusize ntibashobore kujya kugushakira muri Rufina y'Inyamata, ariko birumvikana ko mushiki wawe nawe yari akiri mutoya, yari umwana muto, nawe yari yahungabanye amaze kubura ababyeyi kugira ngo ashobore kuza kugushakisha. Ntabwo byari byoroshye, yagerageje kuri Croix Rouge no gutekereza ko uri muri Rufina, ntabashoboraga gutekereza yuko uri hafi aho. Nanjye kubitekereza ni kwa kundi nibwiye yuko umwana nkawe muto w'iyo myaka nta kuntu wari kugera muri Rufina y'Inyamata utari uw'Inyamata, n'impamvu nakubwiraga yuko uri uwaho ngaho nyirizina. Tubishimire Imana yuko igihe kigeze ukaba ubonye umuryango, ndagukomeza kubera ko utagifite ababyeyi ariko ubonye mushiki wawe umwe, mwari abana babiri gusa mu rugo, abana babiri rukumbi, ubwo ubonye mushiki wawe, ubonye banyukurume barahari, uzabona abandi bo mu muryango uzasanga bakakwakira ukongera ukaba umwana. Mumbabarire, ndaza kubaha nimero kugira ngo muganire, mubuvuganire mu gikari, n'igihe nikigera nabwo tuzaza nk'uko dusanzwe tubikora ku bandi bana b'Ijwi ry'Amerika bo dushoboye guhuza. Namuhire tuzamuherekeza, tumuvane Mayange, tumujyane Mayange, mumurike tumugeze mu muryango, ariko muzaba mwarangije kuganira. Mbere y'uko mbareka rero ngo mugende, nagira ngo mbabaze mpereye kuri wowe Muhire, niwe waje mbere hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga, udushaka uvuga uti mfasha, unshakira umuryango, umuryango urawubonye. Nagira ngo nkubaze, urumva umeze ute magingo aya?
Ntabwo buriya nje kukubwira umeze neza, naba nkubeshye kandi nkubwira ngo mbese mbyakira byo kwishima, nabwo naza kuba nkubeshye. Gusa ni byiza ko umuryango ubonetse, ariko nanone n'ikibazo nahita niyumvisha ukuntu umuntu ari Imange nanjye nkaba ndi Imange, rwose turi mu bikari bimwe. Twahuriye mu masoko ubwo twahuriye he? Buri ubwo uhita ubinyumvisha ngo Muhire ubonye umuryango uri Mayange, uri Mayange mu myaka 27, ntabwo nahita ngo ndishimye. Bimwe bavuga ngo umuntu atungwa arishimye, gusa nanone sinabavuga ko kuba numva Muhire ntakiri umwe ari ibintu binejeje. Kumva ngo Muhire mfite mushiki wanjye arabonetse ni ibintu byiza, ariko nkibaza iyo myaka nakuzaga kwankumva ibintu bigoye umutima wanjye kutambyakira.
Birumvikana, ndasaba cyane kugira ngo uzagire imbaraga zo kugira ngo ubyakire, kubera igihe wamaze muri Rufina ugasohoka, ntago wasohotse ukimeze nk'uko wari umeze winjira mufite imyaka 4, wari wahindutse, ntago bashoboka kukubona ngo bakumenye. Ndasaba cyane kugira ngo ubyakire, uretse ibyo gusa unakire yuko ngonye umuryango usanze hari babiri b'intwari batawurimo, ibyo nabyo ugomba kubyakira, ntago byoroshye. Ndasaba cyane kugira ngo ugire imbaraga. None wowe Ingabire Sofia musaza wawe uramubonye imyaka arishize urumva ibibazo yibaza ngaho umusubize nawe nimba hari cyo wumva ushaka kumubwira
nakoze cyane jewe rwose nshimye Imana cyane kuko itangaje mbereye nabire ndamubwira ngo nihangane rwose kubakabyakira ntabwo nabimurenganyiriza kuko imyaka ishize ni myinshi ariko muri ndagira ngo mbwire ko nanjye buriya nahuye n'ibibazo bikomeye nkimara gusigara ndumwe kopisi Imana ndumwe ntagira umuryango ntagira umubyeyi nkaba ntagira uwo tuvukana ibyo bintu rero muri iyo nanjye byarampungabanyije nubwo abaye aho ngaho utagira umuryango ariko nanjye nawe mfite igikomere ndagira ngo mbwire ko kubera izo mpamvu mu bana nabyaye nahise nyita izina mubiye kugira ngo ntazabyibagirwe kuko numva iteka muhinda ariho nkumva ko nta muhanzi nkavuga ni ko rikosa ariho ico nubwo nta mwana yirereye ariko nise muhira kugira ngo ntazibagirwe iryo zina ryawe niyo mpamvu rero muhiye ntabwo nakurenganya kurya imyaka ishize ni myinshi ari mu murenge wa Mayange nanjye ariho ndimo ariko nanjye narahungabanye ariko nanyuze mu nzira nyinshi tuzabiganira ariko igira amahirwe yo guhura ariko wihangane muhiyumve ko ndiho nabonye umuvandimwe wa kandi ngiye nshimye Imana cyane kuko niyo yabikoze ntabwo ari umuntu ubikoze ariko ni iteka wabikoze kugira ngo agaragaze imbaraga ze zikomeye rero mfite umuryango mushiki wawe ndahari ba marume nabo uzababona dufite data wacu umwe niwe wasigaye na bamama wacu barahari
ngaho rero murakoze cyane nagira ngo ngushimire Muhire kuba warize ikiganiro agasaro kaburaga twavuganye kenshi ndagushimira ubutwari ndagukomeza ndakwifuriza amahoro n'amahirwe mu muryango mushya mukanya ndabaha nimero kugira ngo muganire mu shirani urukumbuzi hanyuma igihe nikigera muzambwira kugira ngo nanjye nze twifatanye mbafashe kwishima ngaho rero Muhire warakoze cyane kuza ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ushakisha umuryango wawe nkwifurije amahoro y'Imana
ukuri murakoze kandi namwe ndabashimye cyane
Sylvia Ingabire ubonye musaza wawe warakoze kumwitirira uwo wabyaye kugira ngo akugume hafi agiye kukwegera noneho ngaho nawe nkwifurije amahoro y'Imana
ukuri murakoze Imana ibahe umugisha kubw'ubwitange bwanyu kandi Imana izabibibukire pe
urakoze cyane ngaho rero niwe umuhamagara niwe mukuru ngiye kumuha nimero Muhire ngiye kumuha nimero zawe hanyuma guhamagare
ukuri murakoze kandi nanjye ndamwakira
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umuryango w'umugabo witwa Ngayaberura Jean Marie Vianney wari umushoferi mu kigo cy'igihugu cyari gishinzwe itangazamakuru Orinfor yari atuye I Nyamirambo ahava ahungira muri Congo n'umuryango we igihe inkambi z'impunzi zasengwaga bavuye muyo barimo yayinera bagenda ishyamba Olivier Iradukunda Kamugisha ari hano mu kiganiro ashakisha se Ngayaberura Jean Marie Vianney atuye mu karere ka Nyagatare umurenge wa Nyagatare akagari ka Barija umudugudu wa Burumba
ikinzanye muri iki kiganiro nakurikiranye amakuru amazi igihe nyakurikirana ariko nari narababuze ikinzanye cy'ambere gikomeye ni umuryango wanjye nabuze nabuze umuryango tuburana mu bihe bigoye by'intambara muri Congo twaragiye duhungiyeyo tumaze guhungira rero nkomeza dushakisha nari mutoya ariko mu gukura kwanjye nkomeza gushakisha bikomeza kunanirana nabasha guhita nkubona ariko nabaza amakuru bakambwira ngo ahantu hanyuma bishobora kunshobokera ko nabasha kuba nashakira ibi mu kiganiro cyanyu ubwo rero ikinzanyemo cya mbere gikomeye ni icyo kintu cyo kuba mwamfasha kuba nabona umuryango wanjye
umuryango wawe mwatandukaniye he
twatandukaniye mu Inera
mu nkambi ya Inera
mu nkambi ya Inera
wari umwana umwe mu muryango cyangwa se wari kumwe n'abandi
nari umwana wa gatatu nakurikiraga abakobwa babiri nabo turaburana
icyo gihe wari ufite imyaka ingahe
icyo gihe nari mfite imyaka itatu nari mutoya nari mfite imyaka itatu
wari ufite imyaka itatu ubwo wavutse muri 1993
yego
byumvikane ko ari muri 1996 igihe inkambi z'impunzi zasengwaga
icyo gihe rwose igihe barasaga amasasu abantu bamwe bagatemba bajya muri iriya nyanja yari amazi manini bita Ruaba aho hantu twagiye niho twatandukaniye cyane abantu benshi baraburana
papa wawe uramwibuka amazina ye
ndayibuka
papa wawe yitwa nde
Ngayaberura Jean Marie Vianney hanyuma mushiki wanjye mukuru yitwaga Ingabire Diane umutoya yitwaga Maniriho Yvette
naho mama wawe se
mama wanjye niwe twasigaranye niwe turi kumwe yitwa Nwera Marie Jeanine
hanyuma se iyo muganira kubwira umaze gukura kubwira yagendaga guha makuru yakubwiye ko yatandukanye ate n'umugabo we n'abakobwa be
ambwira ko byari mu isaha ya saa kumi n'imwe z'urukerera noneho babarasa amasasu bari aho ngaho muri iyo nkambi mbabwiye bayarashe bo batandukana barebana ariko nta muntu n'umwe wabasha kuba yakurikira undi bamwe barengera muri uru ruhande abandi barengera mu rundi ubwo biba birarangiye ntitwongera kugira amahirwe yo kongera kubonana
wowe na mama wawe kugira ngo mugaruke mu Rwanda mwaje muturuka he
twaje tuzanywe n'indege yazanye abanyarwanda ahagana muri 90 harimo kwinjira muri 98 tuza duturutse Kisangani
mbere yuko mugaruka mu Rwanda mu bantu mwahuraga nabo nta muntu wigeze abaha gakuru na kamwe ngo ababwire ko yabarabutse
impamvu yo gushakisha no kudacika intege muri iyo myaka irimo gusaga 30 byatewe n'uko ayo makuru hari ayo twigeze yigeze guca mu matwi ariko anyuramo mama asa nkaho urumva amaze gukura amaze gucika intege ntabwo akibirimo ariko njyewe sinigeze mpagarara aho maze kumenyera ubwenge ariko amakuru ya vuba duheruka ni umuntu wahuye n'umuvandimwe wacu amuhereza amakuru yuko yari ari muri Malawi aramubaza ati se wavuye Malawi ryari ati maze iminsi mikeya none se wakabyara we nta makuru ya Vianney ko twamubuze burundu byarangiye ati Vianney se ugeze gukora kuri Foro ati yego ati se ko njyewe namubonye muri Malawi arimo kumbwira ngo agiye Zambia ngo ariko nava yazajya Mozambique kumenya amakuru y'imikorere yabo nubwo ngo yumvaga hari intambara ati mwamubuze gute kandi njyewe twarahuriye muri Malawi ariko uwo mugabo kuko ari umukozi wa leta ntabwo yigeze atindana nawe cyane, ahubwo bahise batandukana kubera imirimo yabo akoramo, bituma nta yandi makuru arenze uwo muntu ari bumuhereze kuko nta na telefone nyarwanda yari yakabonye. Ubwo rero birangira ayo makuru atugeze mu matwi, ariko tubura aho duhera tuyakurikirana cyane ko twabuze adresse y'uwo mugabo wari yamuhaye.
Uko biri kose nakumva azakumenya. None niba muri kano kanya papa wawe Ngabe Rwaja Marie Vianney, niba kumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira?
Kubera hari ibintu biba bisa nkaho biremereye umutima cyane, ariko ikintu namubwira kimwe aramutse yumvise ni uko ndi Olivier we yakundaga guhimba akazina ka Iradukunda, afite gahunda y'uko nagira amahirwe tugataha mu Rwanda azakora ibirori cyane bikomeye byo kuba yarabonye umwana w'umuhungu nkurikira abakobwa. Icyo namubwira kimwe gikomeye ni uko mu myaka yose mfite na n'ubu nkimutegereje kandi igihe cyose angiriye impuhwe akabyumva, yakumva ko nanjye imyaka yose mbayeho ntaramubona nambereye agahinda cyane kuba nta kindi namubwira uretse ko yanyiyereka akaboneka nanjye nkamubona nk'umubyeyi, kanyereka abavandimwe niba batakiriho, ariko niba batakiriho nabwo nawe nkamubona numva umunezero wabo umagisha.
Olivier Kamugisha, ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ushaka bashiki bawe na papa wawe. Komeza utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane muvandimwe Vene.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 30 Emmanuel Bizumuremyi atandukanye na nyina na murumuna we mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 yari kwa nyirakuru ku Gikongoro, nyina ari i Kigali kubera intambara inzira zibyara mahari. Emmanuel ahungana na nyirakuru berekeza muri Kongo, ari hano mu kiganiro. Atuye mu karere ka Ruhango, umurenge wa Ruhango, akagari ka Nyamagana, umudugudu wa Bwangacumu.
Ikintu kinzanye mu kiganiro ni ugushakisha umubyeyi wanjye mama na murumuna wanjye.
Mwaburaniye hehe? Mwatandukanye mute?
Twatandukanye 1994 ubwo Jenoside yatangiraga. Nabaga ku mukecuru, nk'uko nabyanditse kuri WhatsApp, nabaga ku mukecuru witwa Bonifrida Karubiri. Bonifrida yaratuye Kimironko, ubwo ni nyina wabo wa mama. Ubwo twajyaga gusura rero mukecuru umubyara, nyirizina umubyara Nyamagabe hahoze ari ku Gikongoro, twaragiye asigayo kwa kundi umubyeyi asigaye umwana ngo banyirarume bamusuhuza ba nyina wabo, gutyo nagomba kujya gutangira ishuri. Yagarutse i Kigali nanjye ngoma kwa mukecuru, niwe twahise duhungana tujyana muri Kongo. Ubwo yari ahetse murumuna wanjye ufite umwaka umwe icyo gihe, njyana mfite imyaka 8. Twavutse turi abana babiri.
Mama wawe yitwaga nde?
Yitwaga Ntashema Specials.
Hanyuma yasubiye Kigali mu kuhe kwezi?
Ni mu kwa kane, mbere y'itariki esheshatu z'ukwa kane, kuko yasubiye i Kigali nko mu matariki gutyo 4. Ubwo haciyemo iminsi 3 nibwo Jenoside yahise itangira.
Hanyuma wowe na nyogokuru murahunga mujya muri Kongo?
Yego, tuhungana na nyogokuru tujya muri Kongo. Tugezeyo ibirebire ntago ya minota twayikoresha ngo mbisobanure, ariko twaragiye nsigarayo kubera ikibazo cy'intambara yari iriyo. Mu nyuma nyurwa na Croix Rouge, ndongera mu gushakisha umuryango Croix Rouge, mbonera wa mukecuru ko imyirondoro uko nayitangaga ari umwana nayivangavangaga, sinayisobanuraga neza, nasobanura na ko mukecuru ariwe mama.
Ese ubwo muri 94 wari ufite imyaka ingahe?
Nduwinani gatandatu nafite imyaka 7 ishyira ku 8.
Kuva icyo gihe rero ntabwo wongeye kubonana na mama wawe?
Icyo gihe ntabwo nongeye kubonana na mama wanjye, ntabwo nongeye kubana n'uwo murumuna wanjye yari ahetse. Ntabwo urumva aho yagiye nyine, yagiye ahetse murumuna wanjye.
Amazina ya murumuna wawe urayazi?
Ndayazi.
Yitwa nde?
Yitwaga Munyakazi Isidore.
Uwo mukecuru nyogokuru ni nyogokuru mwahunganye, hanyuma wagaruka umwitiranya na mama wawe ukaza kumubona, iwe yitwa nde
yitwa Nyirabazungu Madeline
aracyatuye ku Gikongoro Nyamagabe
ubungubu ya ntaga gituye y'ubungubu batuye mu karere ka Muhanga
none rero
yego
hayandi makuru ya mama wawe wongiye kumenya kuva muri 94
nta yandi makuru uko nahunze tukajya muri Kongo wakaza i Kigali intambara ikaba ari mu nzira zizi Kigali cyangwa yageze uko cyane ko n'indangamuntu yari yayibagiriwe mu isakoshi kwa urumvi wabo tuyiti wabo ariho kwa mukecuru wanjye kwa nyogokuru ubwo urumva we yasubiye i Kigali nta ndangamuntu afite kuko n'ubundi ndangamuntu mpungutse hari uburyo bundi naje kuyibonamo
bakwanditse kuri nyogokuru wawe bakwanditse kuri nde
oya nje nanditse mu ndangamuntu ya mama n'inge furaye ngakurikirwa n'uwo murumuna wanjye witwa Munyakazi Sidore
ese ntaso wagiraga
data namugiraga ariko mama uko akunda uburi umwana bishobora kuba ari umudamu wa umugore wa kabiri kuko papa twabonanaga rimwe na rimwe
wese ari mu Rwanda
amakuru ufite nuko nawe yahunze muri Kongo akawayo
oh komera nonese mbere yuko mama wakuzana ku Gikongoro mwari mutuye he
yego nge nabanaga n'umukecuru witwa Bonifrida rutuye Kimironko ariko ubu ngo umukecuru aba makuru ambwira ko ari mu Bubiligi cyangwa se mu Bufaransa ubu bashobora kuba yenda yumvijwe rya Amerika yaba nanyumva yitwa Karubibi Bonifrida niwe wanandeze ubwo urumva papa yashatse mama ariho aba mama yabaga kwa nyina wabo ntabwo nabanaga na mama yazaga kumfata nkumbuye tukajya gusura umuryango nk'uko icyo gihe 94 twagiye gusura umukecuru wo ku Gikongoro vide mwe na Bonifrida uwo mukecuru wundi uba mu Bubiligi avindi mwe na Nyirabazungu Madeline n'abavindimo
ntabwo wigeze usubira Gikondo ngo ujye kureba ko wamenya amakuru agira n'umuntu muhura kubwire niba yarabonye mama wawe ahunga
urumva maze gukura maze kumenya ubwenge ubwo naje gutekereza ko ibyo byose iwacu bakodeshaga i Kigali kuko papa yakora yari umushoferi akora ingendo ubwo jatsi ubwo urumva barakodeshaga ubwo urumva nyuma y'imyaka irenga 94 nagarutse mu Rwanda 2021 ubwo ni imyaka igera kuri 7 kandi nabwo urumva kugaruka nabwo nari nkiri umwana mu buzima bwakurikiyeho bwabanje kuba bubi kwiyubaka n'iki ubwo umenye ubwenge rero namenye ubwenge numva ko bakodeshaga batari batoye ubwo rero kujya gushaka ku muryango ahantu bakodeshaga urumva ntabwo byari koroha ubwo urumva kuva mama yaza kumfata kwa Bonifrida tukajya gusura mukecuru ku Gikongoro ntabwo Bonifrida twongeye kuvugana na n'ubu ngubu ntabwo twongeye kubonana gusa amakuru mfite nuko numva aba mu Bubiligi niho numva aba ntabwo mfite nimero ye ubwo abayumvijwe rya Amerika yenda ubwo nashyiye kuri WhatsApp nashyizeho nimero zanjye za telefone adresse ubwo yenda abayumvijwe rya Amerika nkazazi mu mpera tukavugana nta kibazo
niba mama wawe we akumva muri kano kanya niba kiriho tumusabire kugira ngo abe yarashoboye gusohoka muri Kigali muri icyo gihe cy'amahina niba kiriho akaba akumva n'icyumva ufite ku mutima ushaka kumubwira
ibyo byose amarangamutima y'umwana ntiyabura gusa narakuze ndi umugabo afite abuzukuru ndi umugabo ndubatse mfite umugore umugore umwe n'abana batatu ubwo urumva afite abuzukuru n'umuhungu yarakuze ubwo urumva amatsiko mfite ni ukumva ko mama yaba akiriho byambera byiza abaye akiriho nyine tukongera tugahura
ngaho rero komeza utegereze wizeye wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga nkifurije inkuru y'Imana
murakoze cyane
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
Thank you.
mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine. Umugabo witwa Mukeshimana Adrian yasize umugore n'abana babiri, Umutoni Wase Christine Mukeshimana wari ukiri uruhinja na musaza we François w'Imana Impaye, yabasize igitarama kungira iwabo ku Kibuye. Nyuma y'imyaka 30 umwana we yahaye izina rye akamwita Mukeshimana Christine Umutoni Wase aramushaka. Atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, umudugudu wa Kabuhunde ya mbere.
Kigano cy'agasore kaburaga agira ngo mumfashe gushaka papa wanjye. Navutse ntamuzi, ariko nkura ababyeyi bambwira yuko yagiye ahunze muri Jenoside, ariko ntibabashe kongera kubonana.
Uracyafite mama wawe?
Yego, mama wanjye ndamufite.
Wavutse?
Navutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, ukwezi kwa gatatu.
Hanyuma mama wawe yahunganye na papa wawe?
Oya, ntago bahunganye. Mama yasigaye iwabo aho yavukaga. Papa wanjye yabaga i Kigali, aza kuza ahitwaga muri perefegitura ya Gitarama kuko ariho mama wanjye avuka. Hanyuma rero yaraje kumusezeraho amubwira ko nagiye guhungira iwabo aho yavukaga ku Kibuye, hahoze muri perefegitura ya Kivumu.
Papa wawe yitwa nde?
Yitwa Mukeshimana Adrien.
Hanyuma arahunga ahungira ku Kibuye, wowe agusigura uruhinja gusigana na mama wawe?
Nsiganye na mama wanjye na musaza wanjye wari ufite imyaka 7.
Mama wawe yitwa nde?
Yitwa Musabimana Maria.
Musaza wawe?
Musaza wanjye yitwa Uwimana Imaye François.
Hanyuma mama wawe yakubwiye impamvu atajyanye na papa wawe?
Mama wanjye yarambwiye ngo impamvu atajyanye na papa wanjye, muzehe we nyine ubwo sogokuru ubyara mama yamubujije yuko bahungana, aramubwira ati wowe guma hano udagende, nibiba mubera amahoro azagaruka gusange. Ntabwo wahungana umwana w'uruhinja ngo nyina ari nkina agahinja, aramubwira ati guhungana abana babiri byakugora. Niyo mpamvu yatumye batajyana.
Hanyuma ageze ku Kibuye, yigeze abatumaho ngo abamenye amakuru yanyu?
Kuko papa yakundaga kuba mu mujyi wa Kigali, hari inshuti ye babanaga yari ituranye na mama aho avuka, niwe babashije kongera kubonana muri 97, babonana nabwo bahuriye i Kigali, ariko ntabwo yigeze yongera kubasha kuba yabonana n'umuryango wo kwa mama, keretse umugabo wenyine bahuye niwe wambwiye ko bahuye 97. Ni umugabo nawe avuka ruhago aho aba ndahazi na nimero ze ndazigira, ni umuturanyi wo kwa mama, niwe wabashije kutubwira ko bahuye muri 97 bahuriye i Kigali ahitwa Kabeza hari Yemera, ariko asanga yashatse undi mugore, aravuga tuzansuhuriza abana banjye n'umugore wanjye, ariko ntabwo tukibashije kongera kubana kuko nashatse undi.
Ni ukuvuga rero yuko papa wawe ari mu Rwanda?
Kuba hari nyirayo makuru numva yuko hari, ariko njye sindabonana nawe na mama wanjye kuva muri 97 barongera kubonana. Nayo makuru uwo muntu aduha nawe yaramwe ngo baherukana 97, ntarongera kumenya amakuru ye.
Uwo muntu wabahaye amakuru umbwiye ko atuye mu Ruhango?
Yego.
Yakubwiye ko yahuye na papa wawe?
Yego, yari inshuti ye.
Bahurira ku Kabeza
Baragana.
Uwo mugabo w'inshuti ya papa wawe yitwa nde?
Yitwa Nsabimana Sylvestre.
Ntabwo wongeye kumubaza niba kuva icyo gihe, kuva muri 97 barongeye kubonana?
Naramubajije arambwira ngo ntabwo bigeze bongera kubonana, kuko nta gihe cya telefone bari bafite ngo babe bahana nimero icyo gihe baherukana.
Kubwira yuko papa wawe yabishatse undi mugore kandi ko yabyaye n'abandi bana? Ayo makuru na mama wawe arayazi?
Mama wanjye nawe yazi, ari uwo mugabo wayamubwiye.
None se uri hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, urashaka kubona papa wawe? Nubwo bwose we atashatse kongera kubabona, asa naho yabibagiwe. Ni iki gituma wumva ushaka kumubona kandi yarabataye?
kirumva kinjishikaje kubona papa gira matsiko yo kubona data wambyaye kibuza nkareba n'isura ye banumva mufitiye urukundo n'ubwuzu bwinshi kuko iyo turiho tutazi umubyeyi wacu biratubabaza nyina musaza wanjye niyo mpamvu twifuje ko twabona byibuze tukanamusuhuza akamenya ko twanakuze kuko nawe ndabizi ko atazi amakuru yacu neza atazi imikurire yacu ko yagenze urumva aheruka kubaza amakuru yacu icyo gihe cya 97 nta yandi makuru igeze yongera kumenya twebwe rero nk'abana be yabyaye tuba twifuza kumubona tukamenya umuryango wacu kwa data ese natwe bikadutera ishema ry'uko twa dufite umubyeyi wacu tumunsi kuko kumva ko papa wacu yagiye ntagaruke biratubabaza
none se umutoni wase papa wawe nindamukamubonye ashobora kwemera kubabona ashobora no kuvuga ati ntago nshaka kubabona aramutse adashatse kubabona wabyakira ute
aramutse adashatse kutubona urumva nta kindi nakora nyine nabyakira yuko nkabifata nko kutwanga ariko ngiye mba numva nta mubyeyi wakanga umwana we kandi nabyo binabayeho twabyakira uko nk'uko n'ukuri nta kibazo kindi twagira twashyira umutima hamwe tukamenya uko turi gushaka atadushaka
mbese iyo uganira na musaza wawe mu kaganira kuri papa wanyu mujya mwibaza impamvu yaba yaramuteye kudasubiza amaso inyuma ngo amenye ko yabyaye ngo amenye amakuru yanyu
icyo kintu tukibazaho inshuro nyinshi iyo turi kumuganiraho turibaza ese kuki nk'uyu mubyeyi ataba yaragarutse kutureba ariko kubwo ibyo ayo mateka mabi yaranze igihugu cyacu yabayeho natwa dutekereza ko ashobora kuba yaragiye yibagirwa ahantu twari turi ubu twari turi ahantu mu cyaro kure tukibaza ko yahibagiwe
umuntu mukuru se yakwibagirwa aho yarajishe igisabo
ko na birumvikana ko ntabwo ariho yakundaga kuba kuko wenda mama babanaga hano mu mujyi wa Kigali noneho igihe mama yarantwite ari hafi kubyara nibwo yavuze ngo reka ajye kubyarira mu rugo iwabo ubwo sinzi bo hagati yabo icyo cyari bateye gufata umwanzuro w'uko yajya kubyarira iwabo kuko aho yabyariye hari kwa papa wenda mama we papa wacu we yaje aje kureba mbega navutse ntabwo yari ahazi cyane ku buryo wenda yavuga ngo aho hantu yari ahazi ku buryo yakomeza ahagenda yari ahageze inshuro ebyiri zonyine
mbese mama wawe yakubwiye yuko papa wawe yakoraga iki
yambwiye yuko yacuruzaga mu isoko rya Kabeza n'ubundi yacuruzagamo ibintu by'imbuto imboga
mukanyuvuze kw'amateka u Rwanda rwanyuzemo ashobora kuba yaratumye yibagirwa mbese ayo mateka ashobora no kuba yaratumye atanagarukaho yashatse nabyo bishobora kuba byaratumye atahagaruka
yego ntabwo yigeze ahagaruka
ariko ndimo ndashaka icyamuteye kutahagaruka wambwiye uko yahanyuze agenda ahunga ariko sogokuru akabyanga akavuga ati umwana w'umukobwa nagume hano wowe ugende wenyine kudahungana abana bato nta kindi kintu gishobora kuba cyaratumye badahungana
kindi kintu bigeze babasha kumbwira iyo mbabajije ayo makuru nuko bansubiza bakambwira uko ngubu kuko ariyo mpamvu yatumye batajyana yuko twetwara abana batoya
ntabwo ashobora kuba yaranze kumujyana yabigambiriye
oya ntago yari yabigambiriye kuko ndakeka iyo aza kuba yabigambiriye ntago aba yaramuzaniye ibikoresho nk'umubyeyi wabyaye uko we yaje amuzaniye ibikoresho bimwe bafatamo umwana yavutse imyambaro yo kwambara azaniye na musaza wanjye imyenda ndumva rero icyo gihe barafitanye urukundo nta cyari kutamubuza yuko yazagaruka kureba umuryango we
none niba papa wawe wambwiye yuko yitwa Mukeshimana Adriani niba gicuruza ku Kabeza niba yarungutse akaba yari yarunguruje yaragiye gucururiza mu mujyi aho yaba ari hose niba kumva muri kano kanya ni iki kikuri ku mutima y'imyaka ibaye 30 utazi amakuru ye umushaka nk'umwana ni icyo ushaka kumubwira icyawe kandi n'ijambo twaje musaza wawe nawe mubwire rwose nibakumva
rwose niba papa wacu atwumva ni ijwi ry'abana be mpagarariye musaza wanjye tutari kumwe akaganya papa wacu turamukunda cyane twifuza kumenya kuko aho duciye batubwira ngo dusa na data ariko tukaba tutamuzi ni ukuri aho aradukundira twiyereke turamukunda kandi nta zindi mbogamizi tuzamutera
abantu bamwe mu Rwanda batinya abana kubera ko bazi yuko bazaba kiminani bashobora no kuba yenda kandi yafite ariko ikibazo cy'iminani nacyo abantu bamwe baragitinya avuga ati abo bana baranshaka kugira ngo nzabahe iminani mwebwe iyo minani hariyo mukeneye yaba iri muri gahunda
twebwe nk'abana yasize ni ukuri twabaye abagabo n'abagore ubundi umugore ndubatse musaza wanjye nawe arubatse afite umugore n'umwana ni ukuri nta minani tumukeneyeho nta minani dushaka icyo dushaka ni ukumubona tukawumenya tugasuhuzanya tukumva ko natwe turi abana dufite ababyeyi bombi cyane ko nakubwiye ko bakunda kutubwira ko dusa na papa ba mfite ishema ryo kubona umubyeyi wacu rwose nta minani twamwaka ntayo
ubabwira ko musa na papa wanyu ninde ni mama wanyu bibabwira
ni ukuvuga ba mama wacu bari bamuzi na ba marume kandi na mama wacu nkunda kumubaza impamvu banyise umutoni wa se akambwira ati papa wawe ukivuka yabonye musa urumva ko aribwo yahise anyita ngo nitwa umutoni wa se mukesha imana akanyitira iryo zina rye mukesha imana iryo zina ndanarikunda cyane niyo mpamvu nakunze kurikoresha ngo ngo nitwa umutoni wa se mukesha imana kugira ngo hazaba arazavuga ati hari umwana wanjye nabyaye mwitirira izina ryanjye
ndahamya yuko azakumva niba akiriho akatunyuraho kugira ngo tubahuze mwongere mubone ibyishimo by'umubyeyi ngaho rero umutoni wa se Christine Mukeshimana ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kabura gakomeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
nanjye ndabashimiye cyane murakoze cyane
Kagasaro tugashake kazaboneka Kagasaro tugashake kazaboneka
Turacyari mu mwaka w'igihumbi 1994 witwa Binama Louis David wakoraga mu kigo cy'ubushakashatsi ku buhinzi izari rubona yahunze u Rwanda yerekeza muri Congo. Murumuna we Jacques Habiyambere aramushaka atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo akagari Kabisenga.
Ikinzanye mu kiganiro no gushakisha mukuru wanjye witwa Binama Louis David.
Binama Louis David mwatandukanye ryari?
Mu mwaka w'1994. Ni uko ngo yakoreraga muri Zari Butare ahita akomeza ajya muri Congo nitwongera kumubona kuva icyo gihe.
Muri Zari rubona yakoraga mu iki yari agoronome yari umukozi wo mu biro yakoraga iki?
Yakoraga nk'umugoronome w'izi by'amashyamba.
Hanyuma ahungiye muri Congo mwamenya agace ka Congo yahungiyemo?
Ntabwo namenya ngo nakahe ntabwo namenya agace nyirizina yari arimo ariko bavuga ko ari mu nkambi zo muri Congo.
Yari afite umugore n'abana?
Baje kutubwira ko yaje gushaka ariho wari yaje gushaka umugore muri Congo.
Uwabahaye amakuru yababwiye ko yari mu kahe gace ka Congo?
Mu gice cy'Igoma.
Ubwo hari mu buhe mwaka? Ni vuba aha? Ni kera?
Ni kera muri iriya myaka y'1995-96.
Yari yarashatse umunyarwanda kazi cyangwa umunyekongo?
Ntabwo twamenye amakuru, twumvaga gusa ko yaba yarashatse umugore.
Uretse ayo makuru muheruka mu 1995 nta yandi makuru mwongeye kumenya ye amwerekeye niba aragumye muri Congo se cyangwa yarahavuye agana mu kindi gihugu?
Oya, nta yandi makuru twamenyeye.
Mwakomeje gushakishiriza no mu Rwanda hose muraheba?
Arashakishije turaheba pe.
Hari impamvu igaragara yari kubuza Binama kugaruka mu Rwanda?
Impamvu yari ihari.
Ubu se niba kumva muri kano kanya mubwire amakuru, mubwire amakuru yo mu muryango, mubwire amakuru y'u Rwanda, mubwire amakuru yawe kugira ngo nakumva bizamutere niyo neza yo kugusanga.
inama Rui David mukuru wanjye ani Habiyambere Jacques murumuna wawe witaga Gooni ndi mu Rwanda ndi mu murenge wa Rusororo mu kagari ka Bisenga mudugudu wa Gasiza aho twitaga mu cyanya muri kiriya gihe cyo hambere hamwe twajyaga tujya guhinga tukajya kureba imyaka mu cyanya ari Nyagasambu aho niho ubunuye ndi kumwe na mukecuru mama wacu Mukangwiro Trifina hari Jacqueline Mutijima hari Mugwaneza Crema Antine abo bose niho poturi hanyuma murumuna wawe we mugabo Innocent twitaga ngo abi ari hariya Kimisagara ariko atari hamwe twabaga Kimisagara twarahavuye hanyuma Mutangane Esperance asewe ari mu cyahoze ari Gikongoro Inyamagabe niho ari hanyuma umubyeyi Crema umubyeyi Barikre ariwe twitaga Kadete ari Irunda hariya ku Ruyenzi twaragushatse turakubura dushakisha amakuru yawe turayabura ariko nitabaza Agasaro Kaburaga kugira ngo kabe kadufasha tube twakubona muri uyu mwanya rero najya nkubwire ko tugukumbuye kandi twibaza amakuru yawe aho uherereye tukibaza niba be bamwe twibaza niba ukiriho cyangwa se niba utakiriho niba utwumva twagusabaga kugira ngo utubwire amakuru yawe tuyitabye Imana muri 1999 we nakiriho ntagihumeka turahari rero turagukumbuye kandi twifuza kumenya amakuru yawe
Jacques Habiyambere urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka umuvandimwe wawe Binama Louis David ngaho rero komeza utegereze uwizeye nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane ane Agasaro Kaburaga ndabashimiye
Agasaro Kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ntano kirangiriye mbashimiye mwese kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mugatanga n'umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icamba cyo ku muntu mushakisha ni 00 1 2 0 2 7 3 4 6 0 nongere nisubiremo 00 1 2 0 7 3 4 6 0 naho ubutaha rero mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Kaburaga